ngonkonto yayilenja yini ichitho lezo okufuza uyibheke empilweni yakho uyazi abantu manje sebeyathakatha ngale ndlela ukuthi bathathe isithombe sakho bahamba okuloya bakuloya baloya ukuthi umuzi wakho nje uchrekeke wawuyibheke nje masonento oyenzayo nje uzibuze nje usuyakhuza ukhuzeki uyakhuza kuthiwa hayibo makabani uzukhuluma kanje dawungiyeke futhiakhe wow kuthi abantu besifazane bakhulumanye ongcono wabushade bona ushade bona sekuyisala kazizala ekhaya sekunesichitho-ke bakuphehla manje sebeliphuma sebeshile ukuphuma kwakho phuma kwakho usuyabalalela manje ngoba thina sinqoba ngezwi once waphuma ezwini wena ndoda once wangamthandi unkosikazi wakho bazokuphehla once wangamthandi unkosikazi wakho bazokwenza njani bazokuphehla because yonke into engekho ezwini bazoyibamba kodwa uyabona hawu kwakuhle lokhu washo njalo bemzalwane athi ngathi ngiyangena endaweni ma ashawa uvalo langishayela qhaqhazela uthi ngezwa the same thing ngayizwa sikhathi ngibona umfazi wami akaboni idimoni namhlanje idimoni liyakulinda ekukroswe kukroswe isiphambano la uzoma khona kukhulunywe njengouhlezi la kuyakhulunywa ukukhulunywa kuthiwe nje makamani la wena ucabanga ukuthi ungenwa ucabanga ukuthi ungangenwa yi-first love ushadile uyahlanya akulona uthanda idimoni le uthi heyi kuthi ngiyamboka akazibeki uthi akathiwe akazibeki uloyiwe wena straight kodwa umuntu oseyucela umndeni kulo muzi lo mshado wakho khona engikhuluma naye mina abafethu ngaphiwa le nto nje yokukhuluma iy'ndaba zakho sibuzise umshado omkhulu kabi isibusiso ekufuze usibambe ngomake waphela uzozwa umshado uma uphelile njani uzuzwa ney'nyosi ezimnyama engena kwakho ozohlala lapho ngoba kwaphela umshado zikutinyele ebusuku uma unkulunkulu akwenzela ngomusa uyoba into engayazi ufuqwayiza noma uyofusidakwa noma ufile ngoba kunesiqalekiso yiko ke le ngane siyibusisa la ukuze indlela yazikhanye bazalwane ngoba why must yamna ngithi usathana ngendlela yakho ohlela ngayo why must ufike emhlabeni uhlukumezeke yazi ukuthi konke ukuhlukumezeka kwakusemhlabeni kuvela kusathane konke ukuhlukumezeka ayikhona into embi evela kuNkulunkulu ayikho yabona nje uma uqala into embi manje uqala manje msayi uqala into embi manje uthi hayi ngizothi Smirnoff uqala ukuhlupheka Smirnoff uma singena la angisazi kodwa nginabo abantu engihamba nabo basitaste le angizokhuma angishongoni wayesho umntu enginendoda yakamkhize owawuthi uma uyixoxela into iyithathe exactly isho kulo muntu kuthi uma suyiqulisa ithi ubungayifakanga ngidi phela ukhizi fuba angisazi bafethu Smirnoff kodwa ngiyamazi umuntu osibuzile ukuthi uthi sinjani ngiyamazi futhi ngimazi ngise enkosini ngikuphi inqele ngise enkosini angihambi mina ngobufakazi bezoni ngoba ngeke uzithembe isoni Yabona into mayisho umzalwane ohamba naye. Edland iyashisa le. Ayizo nizoni singakukhohlisa. So ngishong nampo lokho. Uyamuzinda ngale ndaba lengane. Ukuthi ngempela lento njani? Iyashisa. Kodwa madodi ilanga lonke manage day kusashisa namanje. Ngoba saqhamuka ngala. Andizimile laphela sifikile. But you are not spin off. Akusona spin off futhi ila ababizayo kune spin off. Lawo walk. Bana ukwazi ukufika emzini womuntu wemacingwane uzolobona uphethe ugoloko. Bawuthathe bafike bawuchithe phansi. Bese bawuthele bese bawunike wena. Manje gaxele lapho ke manje. Nani le gaxele khona le. Sigegeyithini asingeni. Unless lento yenze njani. Siyiphuze. Hayi ngaze ngithi mina. Ngumuntu onenhliziyo nje sidalo ngoba phela ngisigebengi kimina. Ngokushiya nje mnyango 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 mnyango. Hayi mina sidalo ngaxhuzula umuntu. Ngeke basayisho lo twist yabo yadlula ngeke ngisashiya. Hayi akwathi yaphathi hayi ndoda kushuthi lento esizoyikhuluma la ke mabe into enifike nayo nisinyanya le ndoda dani i taste. Hayi bafethi ayikho lento esizoyikhuluma la. Ngabona ukholo lukhishwa ufake ephaketheni. Siyakumani negotiation ngiyabona ukuthi cha kujulukiwe manje. Zamuchaza ukuthi cha lapho akuzwani sona sibazo kwakuse gateini. Macinga. Ngiphinde ngihambe leyandlela ngangazi mina ngithi leyandlela. Leyandlela ihambe nokoloko. Phinde. Kuyini mthezi namba le ndlela nje bazalwana njani futhi dala nibaqala hey ntombe nohamba usini so ke kuthiwa uyashisa kodwa ke ufika ushise kanjalo kanti usuqala ukufaka ini isihoko uyinkinga hayi ke lapho uphinde ukuthola ukuphumula. Bizo dule tavern ulibunga nje tavern mawufike lokushini into yokuqala owarisheka ngayo isangena nje imoto uyazibuza ukuthi vala ngobani lamathambeni usuke enkingeni ke manje yikho lethi Bible asifane neingane. Let's to change namhlanje ngizokhuluma ngesifundiso bazana ngifuna kuvangela ngifuna ukuthi kunifundisa a deeper message so ke ningakhubeki because angivuthi ngifuna ukunikhulisa kancane because kune uJesu uyabuya manje kuzo ngeke kusize ukwazi yonke into yoleminyango wazi izono zabantu ungalazi. Revelation 6 sikhathanisa uKristu nesitha sakhe lesekuthiwa umchazi Kristu msaye ke angisayi yabo isisi singakanani angisayi inhloko ase rank we macinwana sengibuyele lokudla okubizwa ngamagama kuthiwa yi-fiber. This is danger so ke angisayithinti nje into yabona ukudla okubondwa kanje once into yabondwa kanje no wa manje ngithe ngeza yabona senginexolo engingalazi senginesisi esikhulu hayi ngaboni ngeke sengikhuluphele kanje. Yazi ukhuluphele ngikhuluphela ngathi ngadelwa lobani lombani odela abantu lapha ku Facebook loqwadela uShembe uthi nginephuza face lo bani lo Max noba kwalo mntu wathi kuShembe lo mfana ongaphilanga nje ungidelele na so wathi yazi yayimbile ndoda uthi nowandi ngishumayela kanje kwakufuza ibe yinkabi bamntinyela kabani ngoba mina ungidelele ungadinyela but ke sengiphumile lapho samuchazela umshayi ngoba mayizwa ngibona uyaphatha amakhenta akhe inside in fact kwama isadliwa nje ikhenta akhe ngoniphatha imali Ngembonakaliso okanye imzekeliso ukuningi la eBhayibhelini uthola ukuthi iyavezwa le ndoda ekuyiyona ekhethwe uSathane ngoba uNkulunkulu wakhetha uJesu uLucifer wakhetha umchathe Christ ukuze babe abantu abarepresenta imbuso yabo. Manje ngifuna ke sithi ukujula ngoba icashile. Kodwa ukuthi kufuneka nje ukuthi ubekise ingondo yakho nobuthongo ulwe nabo. So kuningi o Isawu o Judas kuningi kunabantu abadlali character. yokuba uAntichrist ngisho uKhayini wadlala icharacter kuze eBhayibhelini khona abantu abadlala amacharacter njengako Old Testament uJoseph wayidlala icharacter yokuba uJesu noMoses isikhathi uMoses ethi akubulawa yena akhishwa igama lakhe encwadini yokuphila ukuze kusinde u-Israyeli wayidlala ini icharacter yokuba uRedeemer. So baningi abantu bebini beyidlala icharacter kaAntichrist beyidlala icharacter kamchazi Christ kodwa funeke sibheke lapho simkhomba sithi uye ke lo hayi icharacter because khona icharacter khona into ewuyo. So ke asise kusambilo chapter 6 soqhubeka so manisenze kancane ngoba iyintshumayelo akuyonto ongavula iqede nje especially uma umvangeli because umvangeli uyabe nama drama. Trace le ndoda eyona ethwele imission yokuchitha ibandla. Abanye baba nephutha bacabanga ukuthi ilichitha ibandla ukuthi ingene neibhamla. Cha, ilichitha ibandla ukuthi yenze okuphikisana noNkulunkulu isebandleni. Ngize kini mangichaza lento ngithi iwashi mali yale kuthiwa clockwise. Same wash malihamba lireverse kuthiwa linjani the anti clockwise. Mina benginamawashi ke ngoba bengilokhu bengiwakhanda amawashi ihobby nje la ngiwoodwork faka iy'thombe zomandela ubani bese ngihambe ngiye la emlungwini ngithenga injini yewashi ngiyifake lento. So ma ufika lapha injini azifani, khona injini le hamba clockwise bese kuba khona injini ehamba ibuyele emuva ngiqala ku-12 iye ngala i-11. So ke wena ke mnikazi wewashi owakhe iwashi funeke la ku-11 khona ubhale u-1 la I mean okay ngazi kanjani yeah la ku 12 la ku 10 kona ubhala u 2 la ku 45 uyingona ku quarter two ngoba iwashile ngala. So ke ngambuza ke lo mlungu ethi mina asebenza abla mawashi wathi asetshenziswa emathaveni la belungu uthi afakwe khona ukuze isitakwa ngo 9 ebusuku sicabanga kuse 8 kusawo 3 ngoba likhule iwashi lapha uzoba nephuza ephuza athi leyani ude elokudida abantu la emathaveni kuthiwa uhlalaze kube 5 ekuseni kuthiwa mayisobhungenaza alukhomba kuthi dlala ngathi akakabamthinti noma semthinti uyakhodla ilo leli uqala ayisekuseni ngoba lalibele emuva. So ke uKristu no-Antichrist baphuma from the same source njengano Cain no-Abel baphuma sibele uthene sona. Then omunye la ufuna ubabone khona ungake ubabone kupolitiki ubabone ebandleni because ibandla the pride uyona treasure kaNkulunkulu emhlabeni. So ke sizobheka ukuthi obani abantu emlandweni abake bangena ebandleni benza okuphikisana noKristu besebandleni. Iqala lapho baphikisana naye bemshumayela. Ufundeke Revelation chapter 6 sithi ukubuka nje verse 1.
Ngase ngibona iwundlu livula olunye lwezimpawu ezisikhombisa ngezwe esinye sezidalwa ezine sisho njengezilokuduma sithi Woza ngabona bheka nanti ihashi elimhlophe nohlezi phezu kwalo ephethe umtsalo wanikwa umqhele waphuma engonqobayo noyokunqoba
lalalake sasigibele phezu kwakhe ke manje mawuthandizwe le revelation usubusekile ama seven seals noma impawu ezisikhombisa eyibekwe ukuthi umuntu ongumprofeti ayizimbulu uthisho ukuthini zisikhombisa le mpawu zichaza ngeyinsuku zokugcina kokwenzakalani ngeyinsuku zokugcina sithakethe ukuvula amehlo abantu bankulunkulu ebandleni kodwa le zinto zizokwenzeka globally but thina sibheke ebandleni thina sibheke ukuthi ubani upresident obekiwe sibheke ukuthi ebandleni siyitreyisa ngebandla lento eyona nto esitreyisa ngayo izinto thina siyitreyisa ngebandla nango-Israyeli asiyitreyisi ngenyini sandaba ukuthi ubhush nobani ebandleni kwenzakalani nakwa-Israyeli that's all ingako bathe beqala bethuka u-Israyeli sathi baphumile baphume bonke esiporweni baphume nje bonke ithi ANC iqala nje thunga no-Israyeli ngathi now they out umalema wathi iqala thi ku-Israyeli abethi uzo ami Hamas kadalo lo mfana bese kahle it's over over wa umuntu once umuntu wangena kwi-political agenda yokuphelwa yi-political stamina aqala akhokotha no-Israyeli ukwazi lo muntu uphelele akekho umuntu in history oke wakhesa politically or verbally u-Israyeli i-politics yakhe yalasta asike sizwe Hitler whatever esike sazonda u-Israyeli saba ne-history kosho nje India iyabona lo Soviet Union that was nothing babe ne hate babe ne nezikhali ezingaphezu kwelokhuzane kwele kenge yase British benezikhali bebaningi bonke Poland labo behlangene bonke bebaningi nangenamba bebaningi be Red Army but baqala benza ukusonta iJuda their mandate mawaqala nje wenza ukuzonda iJuda your mandate you won't be in history amafundi history njengabebizwa malema manje ungazi ukuthi yini ukukhankasa ngu-Israyeli ukwenzenjani bonke namakhomanisi lawo mina anginani noba ngawina ukhetho no future you cannot curse what God has blessed and be blessed noma abantu bangaba communisti kena noma abantu bangaba ne-political agenda enjani noma bangafunda iyncwadi ezingakanani into ebuso unkulunkulu ngeke iqalekiswe wuwe uyayena nifedeli awukholwa agnostic uyini we don't care kukhona izinto ey'buso unkulunkulu history has u-Israyeli waqala uqalekiswa ebhayibhelini kudala ngabi ko-ANC mntu omnyamekazi nokuthi yini isondo lemoto Israel was reigning. Ngomnyame yazi nokuthi insimbi yakazi nothing about civilization ehle gijima la kwemfene lemahlathini. Israel was reigning. Basho mangamanye bathi u-Israel ongathi wabantu abamnyama bona laba abayibo. Balibona u-Israel kwabantu abamnyama angeke beqala le nto bena. Balibona abantu abamnyama u-Israel. Angazi ubu mnyama bethu obungena ngqondo sami sibufaka everywhere bathi labajuda laphayana kuwona amajuda abantu abakhethwa abelungu bazobabeka laphayana bebenza ukulwa namapalestina nabo so ke u-Israel is the only sizwe umhlaba wonke esiphelile ke ngokusho kwabo bambi lo bantu abamnyama ake babelapha yithi sehla njengathi nabelungu besifica la singazi ukuthi negolide phansi komhlaba abelungu bafica ushaka la ngabo 1800 bengazi nokuthi yini isondo le wagona babegijima la bedlala
Roots, the Sissel Roots, Bambis, and Pega Kimba, Bambis, and Zandi, Ita, a man, Nom Kodom Kulaba, Bambis, and Yamabang has no tin, Londo Bamba, Bainiga Belu. Ronald Yamel Kumta walking to Alab. Belamba Bangas, no, Bangas, no, Bazo, not all yon. Now Israel was the one of the temple because Israel was part of civilization. Dala, Babasaki temple, Balang, a colite. Kuna Yatala. Now, I'm going to be big. If one of the Talan and the Rubal Israel or Kokoba, Paul would catch an rape in Abu Manamasale, be dislocated from civilization. That's my question. No one can answer me that. If Samati sends and Sama Jude, Jabesh, Poin is not the Lutus, not Simsing as Sukumo Abraham, Rise and Jacob, Stolen and Cohen and Nemnum, Sifaki's part, that is Kupan, Yamazanda, go 1800, the second spam, it's India. Was global. Usuna networks, akune tax. Dina bese ngazothi negolide la. Sanbe namhlanje. Never. I will never vote anyone who cares to Israel. I understand mina bantu. They are Christian nation. How can you conquer ourselves when? And the other people are piping. We insult Israel. They are trying to make us. Lab, not him Kababa man, Scott. 2010 lab, on you, I 2010, 2009 lab, Ganya Scott. Mang, Guru, that's him for sale, but I'm a Kabangela. Kababa, you are land, oh, being come back by your Kabab. Kababa, you are land, Lamakabane, you are land. Get trick, and you're going to go to your own, so go into one. Angen, Mogini, Kalakas, Amakabani, Kabins, on Kuni, Makabani, a pen over every day, Amakaba. Again, a gentleman born in Petty Pipe, La Vera La Show, into our Allah. Every hip end. Allah, don't peace on your trap pants. About it, you protest. Ugo things over Fagamina, Ugunuku, Roma, Israel, when I'm about Abbey now. But it's not a debate. No one's saying more of Pilinda and or Tobiso Allah, Landry. But I don't go to Wendo, my Israel. Sabene now. Masang research, Paragoma Komanis, La Lende NC. It's a strong mandate to come to Israel. It's an ideology. Mamma be Marshall Abamgo would write, but don't. How do you land that? What is the right to the Zalaband to Gokuza? I'm a boon. I'm about to Nazar Alaband as a la in Cape Town. But teacher, my kunda ne la go tembisa. I'm gonna end up by looping up some zana. Same apun. Life to do that. I'm gonna miss about 10 million and zana to tembisa. But she are imbiable. I'm about to buck no. But I'm gonna zolo umdo. Let me list. Hey, my friend. Hey, my dog has got target on a tina la. The politics I ask. La. I'm not to pay to it. I'm not to pay to it. Even in the battle in Cape Town, it's still in Bush. But let's now. I'm going to play to this whole country. I'm a president. I'm going to fool you with power. But there's a short, but China is CNN, but China is America, but she's trying to kill your president. But control all these things. There's a short, but I'm behind. We are prepared for life. Mom, do me a mouse who will bank about approval of Piratanians. Swing on your looking as you look by approval 1 week. Mawuthi ufuna ukuvula igarage la le imoto la uyobona into umuntu omnyama nje ongafana no 10 million uthi ufuna ukuvula igarage manje la ungambona ngathiwa isana ngomlungisana nobanisana ufuna ama organization lawa akuyiwona ekufuza approve into njengosita nanto elinjalo nabo belungu wonke lo organization bazi bafundi babanikile nje ingane yakhe uthi yafika kasayini bayimise nje into yakhe fika ingane yakhe ungane wami wathola indawo lempangeni yamagarage sebenza kaloli wayikheze save imali lapha emagarajini lapha wa submit report ephala 2 years ecalculating imoto ezidlula laphana bathi akasho ukuthi zingakho imoto ezidlula lana wenza yonke le nto wayenza spend a 10,000 rand measure eqasha abameli ntontontontoni wayisubmit athi kwathiwa yi-perfect kwathiwa ngeke iwine kwathiwa ngeke ize iwine le nto amagaraji ngeke abe khona la kanti sebeyifotokopiye le nto yakhe wahamba 2 years from kwakhiwa the same garage sekungumlungu ungenta uresearchile same place siaprovile so uma ublame umuntu omnyama lesafika ngokuhlupheka kuze ungabi nengqondo abelungu behlele lapho benza sho ukuthi ingane zabo ziphethe yonke le nto bayi-approva leyona wena uyoshukeka kusukuvula isitolo lo baba lovula imoli lo only black person wavula imoli la okuthiwa umbona maponya bamblocka angazi for 10 years esenemali bengasayini ucinga ukuthi belungu la eSouth Africa basine bangasayina kwaze kwaphuma uMandela ejele wena wayemlanda ngemoto umaponya wamlanda uMandela ngejele hamba le moto hamba kanje kamaponya wamlanda ejele uMandela wazangena kwiphawu kwayingona uMandela emsayine ehle ngichazela ukuthi yini icindezelo komuntu omnyama asicindezelwa ngamajuda sicindezelwa belungu labahlezi la sisineka labo everyday siyabasiphethe basixhaphaza uzosukela ijuda elile uhlulwa ngumuntu umlungu ola inenethiwa i-political diversion uma hamba wenqana ukufaisa isitha sakho ukhahlela inja kamakhelwane uthi vele okwanda wonye manje isiphukuphuku soqala ucina futhi maba eBhayibheli ukhomuntu oqala kuzi umuntu waseAfrika niqala kuzi noma ngaphika akazibona indawo mina ungaya everywhere eAfrika ufika abantu abamnyama bayakhalaza laba abamnyama basuka phezulu lapha ko lamazwe lawo Ghana lamazwe aDibrit aqala kunathi bafunani la bathole inkulunkulu lawo labantu wonke lamazwe lawa uma ufika khona ufika kuneqembu nakhona elifana nensi kanje elidla imali yabantu abamnyama kusuzibuza ukuthi Africa uhluphekizwa yini Africa project as a London na say USA kwenziwa show uma abalulizwe lelo uma ugabe benza show bavala ama why bavala ama tent ama sunshades why so nje ungawulinge lama nje bakhuluma ukuthi Judah bahlanya lawo bani 1948 wakugcwalisa uMatthew 24 yokuthi when you see the fig tree keep put off its bud onengqondo akaziqiqe angenkulunkulu adala Israel amubusisa I'm raised from nothing suddenly because of politics asemhlabeni amkhohlwe what kind of a god is that sho namhlanje bahlukene bodwa ke baxabani bakhankasa bonke umlungu uhlela uyahlela thayikele yikho umlungu wona ngivote mina angivote mina khohlwe as long umlungu esahlezi labeki ayikuzongibona ngivota mhla kwabhekana nomlungu kundoda kubhekana nawe hhayi ke lapho kwangibona uligqoka nami ijazi kuzodiya nesitha sangempela umuntu owenza show ukuthi ingane yakhe ingazali yahluphela iy'kolo zabo bona ezakudala zisapotwa i-apartheid sithi ama-white schools namhlanje siy'ngane zethu lapho lezi ezakhwela kuzona omandela abakhwela kuzona ziyabothoka izolunjani lelo izwenjani ucaza ukuthi ngathi isikole safunda umongameli asikakabikho kwi-status namanje kumanje baphinze umndeni omandela udayisa nje ama-ID kuphela imali badayisa nje isoko isilakhe umnotho obelungumile nje ucaza udayisa ngithi ithuna lakhe sikhathana ngamatenda sijakhana ngenkemba sijakhana ngey'bhamu layo yonke leyo mali ayikho leyo mali kuphele ngisho ubhajethi umas wonke wonke kuma ku government because athina senza a government sesinike budget yokuhola kuphela everywhere because imali encane etholakala lapha intshotsho le yenzi phela nje maphilisi ayibhedlela angidlule kulona ngoba ivele ngicasule nje vele ngidile nje unozuka umuntu aqonga into ebova ahlule ipolitiki azothi akuliwe no-Israel. What is it gonna change? Uma u-Israel, let's say u-Israel ke ubulewe sizoya kucindezelwa lathini? Ewakhezi u-Israel uzifake ihleze ingcene yaphela ngishona ubungaphansi yawubona insinji yethu iphidlika nje yaqala ukhesa u-Israel from that time never stability. Never. Never. Now, bonke namaqembu lamasha asekhesa u-Israel ungibuze uzoghuma inkemba kubalwe bodwa kube into ongayazi. Okay, lili Bible. Okay, uvesi bani ufundile? Okay, so you see, and I saw when a lamb opened one of the seals, and I heard as it were a noise, thunder, and four beasts saying, "Come and see." And I saw, behold, a white horse, and he that sat on had a bow and a crown. Now, Sibona, Iashelim shop, Iashel Shukin as win, the Sudialiwa, Impi, 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 Aramoya, Evan came. Now, Sitona. Kunendoda egibele leli hashi lelimhlophe leli hashi leli lisho ukuthi kuyaliwa. So ke kunembuso ukuthi oka Christu oka Antichrist, it's either leli hashi lilwela likisayithi lika Jesu noma likisayithi likabani lika sitha sika Jesu. Praise the Lord. Ubani le ndoda ephezulu kwa? Because it traces Antichrist, no Christ. It's the first time la ku New Testament era ivezwa le ndoda ipractical isempini. Yiyo ke le ayona uJudas noma uKhayini noma umzekeliso lomfanekiso yiyona ke ngqo. That means sidila le ndoda esempini. Why is Kakanu Tlendota here? It's because manje kuneskhathi sa seven church ages. Leskhathi sokusuka uJesu efile wavuka kuya kuJesu ebuya. Leskhathi ka 2000 years. Lithi Bible uJesu unegazi ngala uhlele ehlaleni sokudla uya that's the office le intercession alenzayo. Lithi Bible uyahamba. Phakathi kwale ibane ezisikhombisa. So ngeke uJesu athe hamba intercedele ibandla lakhe. Hey Nkosi yami. Angiyizwa la ngkhona. Ngeke uJesu athe hamba intercedele ibandla lakhe aphinde futhi abonakale ezigibeli hash futhi. Angangizwa yini? Sitrace our characteristics ne personality. UJesu njengamanje uya intercede for his church. Uyahamba uphuna lama candlesticks. Akagibelanga hashi. Ama ufunda la lendoda alishiywe igama layo. Because lendoda njalo ihlala ihamba ama titles. Bonke abantu aba represent uSatan baba nama titles. The Holy Father, the Vicar of Christ. Benedict the 16th. Igama masongena ngel officer endoda leshintshe igama lakho. Uma nje angusibuso sikhakhane mangangena kulela office leli ngashintsha be u Louis the 8th. Ngivuna ube ne picture. Yona uchazela ukuthi umthazela ukuthi no again u Christ. Why is Kakanto again who crashed? Who crashed already? Elaki Banda, Usal Gomez. Tina Janga Manje, the gospel is a declaration of victory. The gospel is a declaration of victory. ukumbemezela ukunqoba wathi umuntu osifazane come see a man engitshele konke nathi sithi come see a man engisindise esiphambanweni come see a man on a victory for my life hayi ukuthi siyalwa sideclara ukunqoba Elpeili, uhlanza lembala yo 3. Uhlanza umbo umhlophe, no red, no black, phuma upeili. Ikhala. Yento efile. Umuntu bomfike emotionally, nifike pale. Ngathi biltong edala yahlala. So ke lemashi oy 4 azongena gide ebandleni, ay attack. Lithe iBhayibheli wenza njani? Ufuna ngesizulu okay, mthe. Funa ngizulu bakuzwe labantu yabo abajahile bajahile kudle ngase rank indaba enhloko
ngabona bheka nanto ihashe limhlophe nohlezi phezukwalo ephethe umtsalo wanikwa umqhele waphuma engonqobayo
imali ufuna ngesingisi uphethe umtsalo kodwa kaphethe iero umtsalo yiloko kudonsayo ibow kodwa akayiphathanga lento ekudutshulwa ngayo okushangisa ukuthi akazoni akayona ingozi uyakuthusa nje funda ngesingisi
and I saw and behold a white horse and he that sat on him had a bow and a crown was given unto him and he went forth conquering and conquered
le ndoda inikwa icrown ngapholopho ebandleni le ndoda qala nge first century yashumayela ivangeli elimhlophe limhlophe ivangeli lakhona kodwa le ndoda ithunywe ukuthi iya izobhubhisa that means yashumayela ukuzenzisa ivangeli lakho molibuka uzokuthi ivangeli liphilayo kanti cha uphoyizini le ndoda yabese iparticipal sokulwa esingaphelele ivangeli lingenama miracles ivangeli lingaphelele ivangeli lingamshitsha umuntu esonweni ivangeli lingalimkhomba usathana iphuma le Rome le ndoda ivangeli balishiya uPeter amaRoma afika lithatha alithatha khona ebandleni basukela uPope oqala ukuthiwa uLouis bamnika ini umqhele Ujonge isu yonke ebhalwe la inomuntu. Hayi ukuthi lendi ingane kwani. Lini Bible he was crowned. Ubani wa crownwa? UJesu aka crownwa. And uJesu aka crownwa. UJesu akaza phatha lini Bible emofunda asifunde ngoJesu. UJesu masezo kwenza le konzo. Iya ku Isambulo chapter 19. Ngiyajumayela njalo. Sengidla health ke manje yazi bese ngibana bese ngikhathala mthombe ngijumayela. Yabo manje unenkingeni wena umuntu osuthu. Uma 7 day wonge namandla amaningi Angkatali, anxiety na boto, tinte enga funo to wote. Ndezo wote zisizi ngato kumtum faza na waka zalu indot. Mene zisizi slice fume. Utle rank. Ndezo wote maito roi mine. Okay. Funda again.
Sambulo 19
verse 13 nisimnande de bomuntu owazizi nje ngaphandle nina ke enema Pentecostal entandi end time yena izwele abe message bayajabula olela kalala funda
wembethe ingubo efafaziwe ngegazi igama lakhe ngulizwi kaNkuluNkulu.
Okay, uqala ku verse 12 lapho
amehlo akhe ngamalanga bomlilo.
Okay, well uqale before ngazi uqala 10 maybe.
Ngase ngibona izulu ivulekile bheka nanto ihashe elimhlophe nohlezi phezu kwalo obizwa ngokuthi othembekile.
That means le ndoda le izenza uJesu engakafiki. Elafika uJesu yona isigebele ihashe elimhlophe ebandleni yona isigqoka umqhele engakawuqoki. Yona isiphethe inkembe engasile uJesu akaveli nenkembe angaphethe. Jesu isikhathi lapho uJesu ezodila nensitha zonke sike zebandla lezamaJuda. Jesu isikhathi bavule ngaphezulu and every time they can hear it will see him. Ayala nje bathi let's arm Hamas. Abantu bathathele beside. Anyone who arm against Israel will suzel at that day. Go suza. The Bible says, "I will sell you gold, the meal." Because mo attack Israel, who attack Iban, the Ngulungul, who attack Ngulungul. Amen. I give Ngulungul a bigger land, Kabir. I have an economy. Bible hope yet uNkulunkulu akachinji ingako the sons of all ukuzana are not consumed of Jacob because uNkulunkulu akachinji noma ngoba umuntu omnyama ube into enjani ube ikhomanisi ube yini ufunda incwadi ka Karl Marx igcwalise ikhanda. God doesn't change. Incwadi ka Karl Marx bayifunda labo stay baxabana bodwa basisangana abantu ongayazi namhlanje there's no God kulaliswa. Yonke indaba beyilwela still abantu abamnyama abantu abaningi abahluphekayo basay majority after all that bloodshed. Funda ukubani
uyahlulela alwe ngokulunga amehlo akhe angamalanga bomlilo nasekhanda lakhe kukhona imiqhele eminingi.
Uyezwa ke yakhe imiqhele eminingi uzofele mafini. Let's see, call out. Come on, you only can go to most towns. We are pelagic and so there's gonna be a reigning king. So, what's good to link? Think of is a corn. Nangala Bengab, Yakon. Good to land in Kevin Funawana yet to give back. La M. Shabin. Hayi i-religion yasemaRoman nasesheshi naphinde bayophinde ezulwini chatha sebuyethe. So dila face to face. Dawuthina ukho okhiba nganga face omfana ngasekhaya. Sifike siyigenge. Ngangiphethe into eyicwejile incula. Wayimubi lo mfana emfishane empudo nekhanda elide. Enenkanza afike samshaya ehladini. Samshaya samgangaza. Ngoba thina sikhule ngalesikhathi ukuthi nje maba nje ukudlula nje. Ompembela bengabalungu. Ungisingakwazi nje la. Ushabela lo. Wakuphi? Hayi wanga. Ah. That's the point where I shall marry. Man, don't find a simsha is banning. And the Sassan's army, you're thinking, come on, to an good man, it day, Connie. Ufuala, a bobby. Put him contour now, but Pinamaka my soul. Yeah. Go by in the in his talk. No moyens wet. I'm fine. And no one that chair nothing at Tanga. Man, uvuka voila. I want an analysis than a loose cigar nuts. I want one before you go. I'm going to tell you. Yeah, I'm young and I'm sitting in the power of death. You know, Bob opening. In a dozen chess name. All to do is zoom to fool at Pinamakama. Should the island trace and Pinamakama is all. And I'm a book. I think go see him. Go back here, come to Bugai. I get one of the calls of Lumbana. I attach on a serious. I have fallen to fear the losing. Come on, the way. Akekho umuntu ozomlayela vele noma uthiwa story sini. Awungangena kulo libobo. Lo lapho makulona. Njomba umfula ngale. Yazo mina naye leyo nto. Amphakathi nawaziwa likwazi ukuthi samshaya. Sibuya sizo nje phina namagama izolo bentjeni the trinity yangenza njani niyayibona manje la lonke la mavezi ngithanda besifazane babathe amabandla yenza njani uzobekusala kulo mhlaba uzobe ngashintsha ngaba ngabizulu elisha sizobuya sokwahlela umhlaba la usathane uyihlo walamason afakwe emgodini ongenamakhawu ngeketa sizobuya. I'm a man. Ulwanando muntu ulwanomzalwane osendizwe neJude fundi history ama Catholic Church udobana bebebulawa for 2000 years umzalwane uthi ay Protestant neJude cha ufunda emthi yakhe
ngabona bheka nanto ihashe limhlophe nohlezi phezukwalo ephethe umtsalo. Wanikwa umqhele waphuma engonqobayo noya kunqoba.
Unqobani?
Nalapho livu
ine inqobani. Wanqoba ngokufaka izifundiso nginene ngikhuluma la iJulia ngenzela ukuthi nilinde. Wafaka izifundiso ekuthiwa izamani Nicolaitans. Into uNkulunkulu ayizondawo gijima ufunde isambulo chapter 2. We as a mamma food says, but Jahil. Who's your killer now? Oh, call my own.
unalo kepha unalokhu ukuthi uyayizonda uyayizonda imsebenzi yamadiya yawonekelawo engizondayo nami
laqala ibandla sikhathi nje kushona abapostoli kwavuka ingxenye yabazalwane khona ebandleni le ngxenye yabazalwane yaqala imsebenzi abangayenzanga abapostoli ekuthiwa yama Nicolati yabo yini leyo msebenzi ukunikeza indoda eshumayela iuniform uyinikeza ithambe lemhlophe uyinikeze iconfession box ilo abantu abovuma izono kuyona leyo msebenzi ehlukanisa ibandla nabefundisi abefundisi bakhonzwe baguqelwe emayimeli umuntu amayidlula la umntathu imsebenzi yani yama Nicolati yawo kwagcina sekuthiwa abefundisi abangashadi bashintsha babizwa ngo Holy Father nayo your highness the Holy Father lele bible ngeliyamisebenzi nami ngiyayizona lomsebenzi yaqala ke ebandleni yaqala yaba imisebenzi yazi isifundise wrong singena innocent singena nje kuyinto nje engathi innocent yabo thina sasihamba nomfana ukuthi uqendwa wayigangile ngasekhaya sasihambe sokusibuka amafilimu emadisco la siyobuka amafilimu yabo amafilimu lokufika ungene nibuka amafilimu ngo 12 uthi isihlanu ufandama hayi mase kubuywa ke lo mfana busuku bonke la uyaganga make wezela uchamele ebhodleni uthela phezu kwakho yonke nje busuku nje uyaganga mase kubuywa ke ase umnyama niyesela kunale igodi lezi lezo tshola ukuthi ichaphosi hamba 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 nonke anibheki nokubheka ukuthi lapho ngempela likhona lo chaphosi nonke afike lapha ich nonke nifike lapho ich akugcini lutho yini ubano nje lo wayichazukefa lapha lapha uzakhela wemsayi othi wayithunga inhlamba lapha leya ndoda yakhe ngale kwami yavele yabiya emgaqweni uthi ngiyabuya ebusuku ngiyidakela uciko lakubabhala wayithunga inhlamba ucaswa le ndoda sibiyile la manje uhamba ngokujwayela imikhuba yokujwayela igcina ihambe ihambe ibe imithetho yabona le siyenze kuthiwa amasiko le ekuthi ibhokisa lukhonjwa ngezikhonjwa ngezibhakela yonke le nto umuntu ofile efuna angelanga angelanga ngazi noma ungenayinyawo kuney-meeting eziba khona nje makuzisiduma eyi-serious futhi abafundanga bonke la bantu abana-encyclopedia no imani imani and in that meeting khuluma wonke umuntu akubi khona umholi ukuthi omndeni yini cha imanje lakuthiwa yimani kucanga ukuthi ebafa uthi uright angene ngenyawo uthi kube khona okukhuluma omyongala ukuthi hayi angeke hayi yahlola and irepentance yakhona i-immediate akuvele ukuthi okay angashintshe angashintshe hey bafi imani imani umnumzane ikhanda umnumzane uleli khanda ayi umnumzane ulibheke ikhanda ngala lezi nto zonke zaqala zimkhuba nje kwagcina sekuyizini imithetho sekuthiwa awuyenzi leyo nto leyo ingakho omnye wagoloza lapha ebhalisini wabuyidlala phansi kodwa umuntu omdala nje umuntu omdala umele wathi anini umuntu omdala kamelwa futhi ulala ndokuphi nifuna ngoba ngizosuma ngimene isixobo la sengimele umuntu omdala futhi ngikhela phansi futhi manje umuntu omdala akwazi uma ngenyawo anisichazele zonke into iziqala See me, kuma. As Sizimund. See me, kuma. Funu verse 14. So, the Labandu Batalim Kuba, Eban Leni, and Lake Najama, you see, Kona, Koshozwa, where's the Jalunjan, Dom Priest, Yemkubim Kuba, Lemkuba Yonka, Tinagamanja is.
No, kukhona kuyingcosana enginakho ngawe. Ngokuba unabo labo ababambisisa isifundiso sikaBhalamu.
Sekuyini manje? Kuverse 6 bekuyini? Bekuyizenzo. Namhlanje abantu besifazane ntoba abantu amabandla. Kwaqala nje ematendeni la kuthiwa awufakazi. Afangaza vula iBhayibheli afunda vula iBhayibheli afunda kuthi hayi hamba 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 kuthi hayi simgqokisa iblue lekamoya into ebeyingekho all history ka-2000 komuntu wesifazane wakhe oba umbishopu komuntu wesifazane ongaphatha ibandla all manje ngoba nakupolitiki ulithe akungeke amavoti anele abantu besifazane babenganikezwa amandla alinganawo amadoda banikezwa ebandleni amandla alingana amadoda banikezwa emishadweni amandla buka sikuphi manje bashada namhlanje sasa baya divorce abaphuza utshwala abagcwele ku Facebook bathu umshado wami azihela umuntu omvumela into wenza umkhuba nakwakho nje kwakho nje ukuvula abantu benza umkhuba engacacanga izoqinisa umthetho unomzalwane nje owafike wabalekelwa intombi lo mzalwane sasahamba naye la eThekwini sisihleli siyinsizwa sihle avela njalo lo sethu sithela wenze njani athi nginje ziyamazenze akaze kumlungele nje abdudule bayenza lento azafika kwelinye iflat esikhonza kulona ndabo sister la kana ino sister amgaqele ulalo sister nami amgaqele isandze ijwayele lento ukholwe manje ukuthi manje lento kuno abantu besifazane la and labantu besifazane uphi khona sithi uphumeni akekho ekhonzweni namhlanje uyazazi usidoli babegcwala kuyona leya moto beyayarisa ithimbalana yena mntu osele ubufakazi beyarisa awu siyadlakela siyadla siyazimayinda thina ukhonhliwe lo mzalwane ukuthi kunosista lahle esitshela ukuthi uyamthanda awa iphinda lenu uthiyo bonke uzise bonke onanga umi wayengasali kule IRS nayo wayuphuma kuyona kule IRS uyawazi umshashi ke ngikhuluma oh uthiyo bonke uzise bonke sis
nginje
angeni ilanga kathi hayi namhlanje nangu sisithuva shile inyulenz okhuphuke naye ubeka udaba lakho ayi wathwala isikhwama wathwala ibag hle nontando siyambuka sithi ngeyi ayizodumu ngile mlisho kanje athi ngeyidu angiyena unje sekukhulunyiwe la untando eza zonke nezabo sisithu yabangani wakho hayi wabuye khale nyembezi lethi kathi siphathe isikhwama nebriefcase ephelezela usisti ilanga lishisa yame ntabeni ecanga uzoqona usisti emane ethi hayi nawe hayi nawe obuye khale sisimbambe kunjenjani kunzi yami uthi hayi nam ubezithi uyakhumbula isikhathi uthi wena unje uqale into nje umkhulu into umkhulu ngisho udrive imoto ungalifanga ibhani mina ngisaza sinda ngi-accident ngangiqala ukubona ibhani libaleka nje unxele nginikeza imoto yakhe namadimoni kade edla ngayizona le moto edla ngayizona uthi uma serepenta le moto kafuze ibulele yena uzoyiletha kini amanje kufuneka kube sekune-hit phezu kwale moto manje uyazi mayithathwa yimina nginey'ngelozi ngazima le moto ngiyala ithekwini ngiyeuma ngcolo yangitshela ngiphuma la idoa angihlaliseki konta ngizohamba kahle kone le moto inamabhadi kona ifuneka iphele ziningini izona ezenziwe kuyo eyi manje ma ngiphuma nje ngangisho ngathandazi kanti kwakufuze ngithandazile bangiphuma izidaba zama-200 sipakela ithongati sangena la ngamfa sipakile nje ayimihambo ithongati umhla 23 December sihamba shuthi siyimoto okugcina thina so na mawuthi 23 December kuba yinde itholokeni so manje yena lona ube ngazi ukuthi imoto ezimajiki khona imoto esezikhona bama-200 wangena ngabona lapho ukuthi ibhandi linamandla ibhandi ha ispeed angaya ngaso ngisukuma ngaba ngashaya i-steering isikhanda lasukana kabili la ngibamba ibhandi lashiya into ebovu la baqhuma ibhegi yashaya ikhala la kuphuma igazi ikhala leli yiko litshekile nje ikhala akulona iphuza face yiko ngimubi kanti lo mfana ngimubi lapho ku-TV kuzokutshela abantu abawu-1000 mubi uthi vele enye into ebengikhuluma kabi kanje vele ngimubi akazi ti ingozi yemoto yatshekisa ikhaya la ngashaya ile nto le futhekayo ngendlela le nto lalizoba isibhixo ngekhanda if ibhandi lalingena so ungakubona into encane kuthiwe yimi erobhothini iirobhothi zobelihlazi kodwa uyaqala ziimoto zikho usiyayifuzeka uzoyijwayela izoba izenja nadeyi ke kunengozi isiwumthetho wakho kuthi awumi erobhothini wena foqo so ebandleni uma sivumela izenzo ezibhedayo zizoba umkuba ma kunezenzo kufika late kogcina kuthiwa kogcina sincomana sithi waw ubuke bangena ngo-8 hayi thina mfana wam ubona abantu basebencomana into ebhedayo into ebhedayo ebhedayo mna mfana wam asingeni imithetho le bekibekele ukwazi ma kuthiwa kunesikhathi sokulala isikhathi sokulala isokuvuka isokuvuka wangayinaka leyo nto ugcina ungagezi uphule umthetho wodwa wokulala usagezi ke manje gcina ungasagross lod asilanomini uzulwa ne-health yakho-ke manje so lama baqala ngokuphula the church order bagcina sebefake yabo imithetho bethi ke emaromeni la asamdinga ujesu sithandaza uma wakhe thina siyanqo evejinini bathi hayo nina zathandaza indodana thina siyanqoqo evejinini nqonqonqonqo kodwa nobona Mary ongcwele ontontonto full of grace wena ntontonto bathandaza usathane ephindaphindile le ndoda yiyo-ke le egibelela amahashe antichrist ihamba ama-church presentation kubanzela ukuqala laphana nge-first ama-church 3 yayishintsha izifundiso ifaka lezayo ifaka amakhandlela ikhipha imishado kubapriest ifaka abapriest ikhipha ama-apostles ifaka igama lajesu ikhipha igama lajesu ifake umary ikhipha ukuthethelwa kwezona ifake ilokhuzane isihlanzo yazifaka lezinto ithe lezinto manje kodwa yayingekabi ne-authority la yokubulala because authority yayithola nge-4th century lapho ulo uConstantine oyinkosi yaseo-caesar ethatha over e-adopt Christianity as a Roman faith yaqala-ke manje kibandla leli labo lashada ne-state ne-state sashada nebandla from that time ke mauphikisana nabo buboshwa by the state lapho-ke sebengena kwihashi lesibili soqhubeka ngolwesibili ihashi eselibovu elichitha igazi babulala imiliyoni abazalwane ababephikisana nabo behamba nale ndoda ukuthi upapa egqoke i-crown endlini igqoka nesigqoko okuthandazwa yonke negibele lehashi yonke leyo antichrist kusuka la leyo igoka icrown yathi qala nje iqashwa ibinekwe ze crown ungakunika icrown unganganqobi uJesu ke usebenzisa izidalwe ezi-4 ezama counter ezilwa ugcobo olulwa ukhishima uJeremiah chapter 2 Joseph Zechariah mina chapter 2 So incenzula nje kancane so nje siqede ngoba i teaching ihambe ihambe Zechariah Chapter 2 iverse uzolibona nawo umuntu omdala Chapter 2 Okay, uqale ku okay. Ngaphandle ikhono uyibonayo. No, mbona na kayibona umfundisi. Okay, manga ibona iqalani ku isambulo chapter 4. Eh? Zechariah 1. Verse ba.
Nago verse 8.
No, ngifuna ama 4. Later is 4. Kubesi. Okay, gijima. We go to Zambulo chapter 4 verse 7. So it's all unga sap. Angimbo ono munye bolinga kizweni. Okay, open the verse 7. But young boy, like the bazaar, never message about born little. Chapter 4, verse 1. Okay, California. La. Ikona Zechariah chapter 2 and 4. Kuba.
Isidalwa sokuqala sasifana nengonyama. Nesidalwa sesibili sasifana nethole. Nesidalwa sesithathu sasinobuso obunjengobomuntu. Nesidalwa sesine sasifana nokhozi olundizayo.
Imvelo kaKristu leyo ezobe ibhekana nalamahasha u4. Eyoqala inobuzana. Inobuso bephubesi ne. Esibili inobuso bethole. That means isilwane sokuhlatshwa. Esibili esine inobuso bomuntu. Esine inobuso bokhozi. Ugcobo likaKristu olizobe lisebenza ebandleni langempela. Yokuqala kwakusebenza Paul which was the lion fano esibili kwakuy njenga lona wayikade chitha igazi eyasha elibovu bona babe ilokhuzana ithole that means basilwane sokuhlatshwa that means ukuba imathara kubona kwakuyinto ezenzakala natural because kwakuyi grace ababeyiphiwe kwakuyindlela owina ngayo ngaleso sikhathi ukuthi uyinengele kufeli uthi emasevuka le hashi leli hashi liyashintsha shintsha kodwa ihashi elilodwa lishintsha imbala kodwa antichrist unjalo same antichrist wayichitha igazi labazane same antichrist oyitheologian same antichrist ophika ibhayibheli same antichrist but izinsiza zakhe ezilapha eRome usuyitholele kuzekhariya keep it going okay ngithe antichrist ngala versus Christ so Christ uhamba ngala ama four creatures njengamanje phansi kweministry ye-eagle which is a prophet which is the last anointing yokulwa nale system because ukhozi umprofeti le before leyo bekade kuwubuso womuntu uMartin Luther nabo John Wesley labekusetshenziswa khona ukufunda nokuchaza iBhayibheli nabo Zwingli bonke beba ma theologian bonke bechaza izinto bechaza lento ezama kwenziwa uJohn laphana sidlulile ingoba abatshethe idlulile le nto leyo manje this is cause manje ohamba ufuna incwadi ezi 100 manje idlulile benziwa uZwingli nabo Calvin lo that's why kuthiwa ni Armenian doctrine Calvinism akuhlangana ama 100 ama verse awu 1000 discuss idlulile le nto manje kanje ngo cause manje have you seen my prophet manje ubona ukuhlana nanti ababona imbono manje abeza ngo-audible voice ngeke uhlana noNkulunkulu manje ngomuntu okuchazela iBhayibheli manje ungalazi lonke iBhayibheli ube isidomo ukulahlekana noNkulunkulu so sibona these two ama forces so uma ungekho phansi kokhozi manje uphansi kwalobuso ekuthiwa ihashi enombala womuntu ofile leso kwona umuntu lonke efile ujule nayo ikhuluma what I hope your spiritual senses buzz to one that means awuzenzeli into kaNkulunkulu uthola umusa wokuba libambe labo khona inyama fresh inkosi zoba lapha awutholi CV obhalisa yonto join World Council of Churches join imbumbane yabefundisi cha lapho ihash lelo imagine bazama ukulwa nathi thina sindiza bona bamba ngamahash ayilingani nje leyo okay ihashi labo lifile liphele that means lalishumayele khona kuzala abantu abafile ngifuna ukufunda ke because ngiyanibona ukuthi kuzoqedela ngolwesibili sekunabantu abambalwa khona abanamadimoni abalambile uPaul waprofet uma ufunda izenzo 20:29 uPeter chapter 2 ufunda izenzo 20 sengiyavala manje ngizoqedela kune njuma lebe idlala manje ngo 10 neyilale masene beyile emakhaya kule fasting ebe siyenza sisale ngo 3 days ngifuna sokuqale kule sihlanu bese kuba umgqibelo bese kuba isonto ngoba uyuphele ngo 6 ekuseni futhi uyophela ngo 6 Monday so isonto ngikhumula le yankonzo ke yaba khona sikala abazane bephakela abantu ukudla bengadli ngibuzile le yankonzo obungayo khona baphakela abazane ingane zami zazilele nogalo lingaka lasifunde le verse ke bese sivale Isaiah chapter 20 verse 29:31 We're going to pray from Dokulayo Ron and Kinga
Mina ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami kuza kungena kini izimpisi ezihahayo zingawuhawukeli umhlambi naphakathi kwenu kuza kuvuka amadoda akhuluma okudukisayo
Yonke leli lashe limhlophe baqala bekhuluma okudukisayo bephakathi kwabazalwane yaqala lapho ke-antichrist system qhubeka
Ogu ahunge abafundi ukubalandela ngakho lindani nikhumbule ukuthi ngeminyaka emithathu
Okay Uzenzo chapter 2 ye ka Peter uPeter wesibili chapter 2 verse 1 to 3 kaso Yinokuthengisa labazana bayiprofet leyo nto before bafa Namhlanje le ivotela umuntu ekuthiwa uFrancis
Second Peter chapter 2 verse
Ufala from verse 1
kepha kwavela nabaprofeti bamanga phakathi kwesizwe njengokuba nakunina kuza kuba khona abafundisi bamanga abaza kungenisa ngasese izifundiso zamanga ezibhubhisayo bephika nombusi owabathengayo bezilethela ukubhujiswa okusheshayo
bakwenza lokho batshala le mbebe ekhathosizini baphika uJesu bafakumele baphila yonke lento leyo bazenzela ukubhujiswa okusheshayo spiritually namhlanje ayinto ephilayo laphayana ujuda wathini futhi ujuda from verse 11 to verse 16 so iqedela kahle ngolesibili ngo 6 izobiqhubeka because angifuni kuthiwa ingane moyifita kakhulu nithi kuyokoza ngicane ukukhuluma isixhosa kuyokoza
maye kubo ngokuba bahamba endleleni kaKhayini bagijimela ekudukeni kukaBhalamu
yes
ngenxa yomvuzo babhubha ekuphikeni kukaKhora yilabo abazisihla emadilini enu othanda bedla nani
yes bahlala lapha namathamba amhlophe efike bendle bedlinyama emngcwabeni behlala ngaphambili bahlala lapha laphaya kanti bazofuna imali empilweni ngoba
bengesabi bezikabisa bangamafu angenamanzi aqhutshwa yimimoya bayimithi yasebusika engenazithelo efe kabili isishuliwe bangamaza adlangalalayo olwandle ekhephuza amahlazo awo izinkanyezi ezidukayo ezigcinelwe ubumnyama bobumnyama baphakade
yes abantu ke lapho
uInoko ongowesikhombisa kusukela kuAdam waprofetha ngabo wathi bheka inkosi yakufika nabangcwele bayo
ilana ke ulo 19 ke lo lo chapter 19 zobesekwehla uJesu nabangcwele bakhe sebephethe inkemba bezobhubhisa lento beyadidlalwa labandleni qhubeka
abayisigidigidi ukuze yahlulele bonke ijezise bonke abangamesabi uNkulunkulu ngenxa yemisebenzi yonke yabo yongahloniphi uNkulunkulu abadelela ngayo
uyezwa so kusazokwehla izigidi ngezigidi zabazalwane sebebuya neyinkemba sebehamba ngamasha amhlophe sebezolungisa yonke lento yokuthiwa uphophe kuthiwa ubantu banomfundisi othanda imali yonke le la emhlabeni bazalwane not in heaven not in a new Jerusalem not in a new heaven yona ndingenza ngikorwe ke le ukuthi igwegwe zizoqondiswa la emhlabeni mas thina sobe sikuyi resurrection masivuka sobe singavukeli ukudlala uzonikeza umzimba omusha and come back here politics yasemhlabeni izobe imile usazana ophe umphathi politics uphothe emgodini bonke abantu abadlale ngevangeli bawuthola ukwahlulela kunzima kanye I'm warning you akuyona inganekwane le ufa kwakhe emhlabeni akuyona ukuphela kwendaba usazofa kodwa lokho is just it's fine ukuthi it's a crash lapha usazoyibona injabulo engale sanombuso negovernment elibhayibheli semahlombo kaKristu eyibandla lakhe lapho konke izinto ebeyiphikisana noNkulunkulu emhlabeni soke isiqalo leso sizoqhubana leni ukuthi ubani uAntichrist isystem eyaqala ngama false doctrines ngoqala ifalse doctrine ebandleni lakho uqala iAntichrist movement noma unoma ugcotshwe kanjani noma uneyiphiwe ingakanani noma uprofeta umuntu umtshela indaba zakhe if unesifundise wrong you are starting the Antichrist movement and izokhula leyo nto agcina uSathane eyigcoba kululu gcobo hey
Jesus, bonga lapho khona. In the name of Jesus. Sesibongile. UThixo. Uzubathintile abantu bakho. Babonga labathinte in the name of Jesus. Bona ungene gula la eneyibopho ngezisiphula in Jesus' name. Kono twele myself in Jesus' name. Gogo kumhlinzile siyakulungisa in Jesus' name. Amasho awusuke nawe ekhaya. Aphuma manje. Kholwa ilonge joy. Awudingi ukumprofeta obonayo. Nkulunkulu sekubonile right now. Siyabonga Nkulunkulu. Akukho okudlula lo mthandazo. Nawe ubona isidingo. Nawe bese bekudwebele bethi awudluli la. Nawe bese bekuloyile. Kuphenileke manje. In the name of Jesus. Ngiyakususa konke lokho. Wena uzophumelela zonke izinto zakho beyivuliwe, eyivalwe zizovuleka. In the name of Jesus. Yonke into ephuphisa ngabe ebusuku ihambile manje. Kholwa yilokho. Ngegazi la Jesu in the vein. In the name of Jesus, invade our pet walk, invade your private life, invade the bank account here. Fagi Moses was Oshi Creator in Jesus Christ's name. Song in the Boso, it in a zine, and Peter and Zienz are going. In the name of Jesus, we bless you now. Now, Boso turning out Sashat, Uzo Shata in Jesus' name. Uzazo Bosiswa, abundantly and beyond and over. Unga Glimungabaz, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Kululega Pulugiswa, in the name of Jesus, Pulugiswa, in the name of Jesus, Twaliswa Mwenwen, in the name of Jesus, in the name of Jesus, let the fire of God fall over our life. In the Lazake Valegile Flag, may God prosper you in Jesus Christ's name. Songi Luane Twina Wuen, as Kazakas Laches. In the name of Jesus. When Ungulungulum Togosis. Oh, Sabo. Hama Penswao. In the name of Jesus. Hey! Sabo, my Lord. Nago Togosis. Nago Togosis.
In the name of Jesus. Wambuka saba nomvalo. Umukhona la ndini. Akazwinikele impilo yakho kuJesu. Ucela ukuyobhajatisa egameni lenkosi uJesu. Cela phamisandla sakho, uNkulunkulu uzokukhulula impilo yakho akukhulule. Nalapho ungaboshwe khona. Ifokazwinikele impilo yakho kuJesu. Uyani noma uyazizwa nje ukuthi wawinikele but wawungakho serious, uzofuna ukuba serious ngokukholwa. Phamisandla sakho kuzokusindiswa. Into eyinzima ezizokulandela. Phamisandla sakho wherever you are. Le ngoma ethi yebo bohle bukumaze ebusheni. Ukumaze ebusheni bakho bune advantage. So if ukhona la endlini uyakusaba ukuya esihogweni, uyakusaba ukufa ngekho ready, impilo yakho awufuna ukuyiphathela, ngiyakucela namhlanje awamukele umthombo osisi. In the name of Jesus, phamisandla sakho. Heavenly Father, touch their hearts. If there are people who are elect here, about Misael umhlaba ongasele akahambe no don't angabe nokuphumula from today forever. Shana uJesu izandla. Tell the pants. What need of you, baby? Because we do not carry everything. Charles Converse.
Temptations. Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. God bless you. What a spirit-filled service. Long ago. Afana ukona amaNkulunkulu qala ukubuzwa ngasukufa. He knows all our troubles. Noma udlula way inkinga, he knows. He knows. He's aware. Now let's go to lonely. Usungekho lonely. Thank you.